Hello,
Solo la Sanzi Salm Hankaya.
Wonder what I am standing.
Piano, Alhandel, Halada.
Well, she can super Halady win at the old hat.
Yeah.
She could super win at Halady the Ego and so Yala, but the plan for Yala to go to good to him who we hurry. The long time, so could be in San Kuy for a ticket to good to.
Waxaan kaga duwanahay horto maxaa la dhahay lacagtaada waxaad ku qaadanaysaa si free ah oo bonus kale ugu kor saarnaynin maxaa la dhahay adeegyo kala duwan baad naga helaysaa oo ka duwan kuwii hore waxaa kamid ah akoon baad ka furanaysaa xarunta Sahal Microfinance
halo cash taas weynaa wax kale ma haysaa
waxaan dhihi karaa oo kale walaal waxaa kaga duwan oo kale adiga oo malaha sahayda oo kale malaha call center laga soo wado
walaal
waxaa kala weysaa walaal dalka fagas gaar yar iska tirsan lacagta